Washington, wishing you a very good week ahead, Africa.
halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniina, bisha juun 28 sanadka 2021. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idin soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. taasi waxay ahayd xabsa maxamed luqmaan oo ah gabar dhowaan dalka kenya lagu afduubay. wareysi ayaanu idin kaga haynaa.
marka mutungi ama shaala biyay ka gitay aan intaas dhan waan dareemaa, laakiin waxba ma arkaha. mutungigaa laigu dhex riday gaarey kaansadaan, meesha iga qaadeen waxay igeeyeena meel kale, gurii kale oo isku dhex dhadhisan. bas gurii marka ay keeneen waxaa waaye waa iga furfuran, xaragaa igu xirxiranaa, garabka iga furfuran, gacmaha iyo lugaha iga xiran, haddana waxay igu sii xireenayeen koollo.
qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda deegaanka Wiisil oo shalay dagaal ay ka dhaceen oo maanta degan, guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland oo ku howlanaa dhowaanahanba diiwaangelinta codbixiyaasha ilaa iyo 3 degmo oo si tijaabo ah loo asteeyey in ay ka dhacaan doorashooyin ay ku tartamayaan ilaa iyo 10 urur siyaasadeed. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
tirada dadkii ku dhintay burburka dhismo weyn oo ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa korortay Axaddii, waxaana ay gaartay 9 ruux, iyadoo shaqaalaha badbaadinta ay sii wadaan dadaalka ay ku baadigoobayaan in ka badan 150 qof oo kale oo la la'yahay. duqa magaalada Miami, Daniela Lavina Cava ayaa sheegtay in 1 qof uu isbitaalka ku dhintay, halka shaqaalaha badbaadada ay meedad hor leh ka heleen kadib markii ay soo faageen god weyn oo ka qudmay dhismaha dumay oo ka kooban 12 dabaq, kaas oo si digniin la'aan ah u burburay. xukuumadda ayaa halkaasi geysay qalab culus oo ay gacan uga geysanayso raadinta dadka halkaasi lagu la'yahay, iyadoo mas-uuliyiinta ay rajo ka muujinayaan in la helo dad weli nool oo ku hoos jira burburka, inkastoo 3 maalmood laga joogo markii dhismahaasi uu dumay. madaxa dabdamiska Miami Alan Kominiska ayaa sheegay inay sii wadayaan intii macquul ah dadaalada ay ku raadinayaan haddii ay jiraan dad weli ku hoos jira dhismaha burburay. dowladda cusub ee Israa'iil ayaa ballan qaaday Axaddii inay wada shaqayn dhow la yeelanayaan Mareykanka, xitaa iyadoo muujisay shakiga ku saabsan dadaalada ay Washington dib ugu laabanayso heshiiska xakamaynta barnaamijka nukliyarka ee Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yasir Labid iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga tan iyo intii ay xukunka Israa'iil qabatay dowladda cusub ee isbahaysiga, taas oo soo afjartay xukunkii 12 sano jirsaday ee Benyamin Netanyahu. ka hor wadahadalkooda, Labid ayaa qiray in sanadihii lasoo dhaafay la sameeyey qaladaad ku aadan xiriirka labada dal markii Benyamin Netanyahu uu isbahaysi dhow la yeeshay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta ku jira aqalka wakiilada, iyadoo meesha laga saaray mas-uuliyiinta dimuqraadiga. diblomaasiga ugu sarreeya Israa'iil oo 2 sano kadib xilka ra-iisul wasaare ka bedeli doona Naftali Bennett, sida uu qabo heshiiska awood qaybsiga xisbiyada, ayaa sheegay inuu la hadlay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Mareykanka, isagoo xusuusiyey in iyaga iyo Mareykanka ay wadaagaan qiyamka aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin xorriyadda dimuqraadiyadda, suuqyada xorta ah, iyo raadinta nabadda. inkastoo maamulka madaxweyne Biden uu 5 bilood jirsaday, midka Labidna uu jiro 2 toddobaad oo keliya, ayaa Blinken uu sheegay in waxyaabaha aasaasiga ah ay ka shaqaynayaan ay ka mid yihiin iskaashi iyo xiriir waara iyo saaxiibtinimada u dhexaysa Mareykanka iyo Israa'iil. Labid ma uusan sheegin diidmada Israa'iil ee ku aadan tallaabada uu Mareykanka dib ugu laabanayo heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyarka Iran ee 2015, kaasoo 2018 uu ka baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa.
tani Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warka caalamka noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Wasil oo isku xirta magaalooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo ayaa shalay waxaa ka dhacay dagaalo. Maantana waxaa lagu soo warramayaa xaaladeedu inay degan tahay. Warbixin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo magaalada Wasil ay shalay marti gelisay muujado dagaal oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen, xero ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ay ku leeyihiin gudaha magaalada, haddana xaaladda magaalada ayaa degan maanta. Wasil waa magaalo marin u ah degmooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo. Waxa ay sanadihii dambe samaysay kobac, ha yeeshee dad badan oo deganaa magaalada ayaa hadda bilaabay in ay isaga barakacaan, kuwa oo sida ay wararku sheegayaan cabsi ka qaba in mar kale lagu dul dagaalamo. Qoraal ay soo saartay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay in magaalada Wasil ay gaareen ciidamo ka kala socda daraawiishta Galmudug, Danab, qaybta 22-aad iyo nabad sugidda, kuwa oo barataaraya ciidamada Galmudug ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda. Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay muddo ku taamayeen sidii ay Wasil gacanta ugu dhigi lahaayeen.
Way muhiim tahay meeshaas waxa weeye meel oo maaragtay sida aan warkooda ku haynay ama maaragtay muddo badan inay ku taalahayeen inay meeshaas qabsadaan. Waa dhul buuraley ah, waa dhul turug waaweyn leh oo isleyihiin waa ku dhuuman kartaan oo dhagartiina ayaa ka maleegi kartaan. Marka midday ku taamahayeen guud ahaana gobolka waa dhibay ku tahay, waa wax muuqda weeye. Xeebtii iyo waxay isku xiraysaa degmada intooda kale bay kala saraysaa gobolka midkii kale, marka ayada isajada u tahay.
Suldaan Cabdinaasir ayaa qeybaha ciidamada iyo bulshada kula taliyay sidii Al-Shabaab ay ula dagaalami lahaayeen.
Ilaahay subxaana wataala in la sabciyo lagana xoreeyo guud ahaan deegaanada Galmudug ay ka fadhiyaan. Waxaana imaaneysaa inay waxa imaanaysa horseedo in laga xoreeyo guud ahaanba deegaanada ay isaga jiraan ama degmooyinka Galmudug ay isaga jiraan in laga xoreeyo oo eedaan dhacdada maanta ay geysteen ayaa rajeynaysa. Waa la diyaargaroonayaa bilaha kariin haddana dowladda ciidamadii iyo mas-uuliyiinta dugaa joogaan dad unbay laayeen, kuma ay guuleysan inay magaalada ama qabsadaan istaatiijiyada ka samaystaan. Wax niima iyo haddii alla ku ay qarax iyo waxoo dariifa oo maaragtay waxay ahayd gaabmadaas oo miino qabsacaba isku socda iyo haddii alla kuna qaraxyo baabuurka lagu soo rasheeyay ama cabsi weyn oo laga cabsanayo inay sii joogaan deegaankaas midna ma jirto insha allahu kariim.
Dagaalkii shalay ee Wasil ku dhex maray ciidamada daraawiishta Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa geystay khasaaro, waxaana goobaha caafimaadka magaalada Gaalkacyo la keenay dhaawacyo u badnaa dad rayid ah oo rasaastu ay haleeshay, halka qaar kalena loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Dhinaca kale, hal askari oo ka tirsanaa ciidamada Danab ee gurmadka u gaaray Wasil ayaa dhintay kadib markii qarax la dhigay wadada dhinaceeda u haleelay gaari ay lahaayeen ciidamada. Mana jiraan khasaare kale oo ka dhashay qaraxa sida ay wararku tilmaamayaan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland oo ka howlanaa dhowaanahan diiwaangelinta codbixiyaal ilaa 3 degmo oo si tijaabo ah loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyin ay ku tartamayaan ilaa 10 urur siyaasadeed oo hadda jira ayna ka soo baxaan 3 xisbi siyaasadeed ayaa xalay garowga ku soo bandhigay xogta hordhaca codbixiyaasha. Warbixinta waxaa garowga ka soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Xogta hordhaca ah ee codbixiyaasha saxda ah ayaa lagu soo bandhigay xalay inay yihiin 46,087 qof oo iska diiwaangeliyey ilaa 3 degmo oo tan ugu yari ay hoos imaanayeen ilaa 9 deegaan. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Guuleed Saalax Barre ayaa ugu baaqay in ururada siyaasadda ee diiwaan gashan ay isu diyaariyaan doorasho.
Waxa hadda taagan waa doorashadii inaan qabanno annagu guddi farsamaana khiyaaray si fiican dhigaysta annagu guddi farsamaana wixii farsamaa waa diyaarinaynaa haddana gabagabi noo tahay sanaadiyadii waa haysanaa, waraaqihii codbixinta dalabkoodii waa samaynay, kaararkii dalabkoodii waa samaynay, xataa buuggii lagu tababarayay dadka ka shaqayn doona maalinta doorashada waa diyaarinay, habraacyadii waa diyaarinay, wax walba waa diyaarinay. Intan yaroo maqan oo hadda kaararka daabicistooda iyo marka laga soo tago, waxaan idiin ballanqaadaynaa farsamadu Ilaahay naguma ceebeeye, farsamada inaysan ceebi ka imaan doonin. Ururada waxaan rabnaa inay doorasho u diyaar garoobaan. Urur aan diyaar ahayn uusan lug jihidin barnaamijka. Waxaan rabnaa ururadu ha diyaar garoobaan, ha shaqaystaan, ha diyaar garoobaan. Wax allaale iyo wixii ay xeerarkoodu siinayaan iyo xeerarka guud siinayaan waa yaqaanaan. Sida annaguba tan farsamada aan ugu diyaar garoobayno, tiimkan halkan fadhiyaa ma seexan, habeenna ma seexan, ilaa rabadaantii dad baan si fiican u seexan, habeenna u seexan. Waxaan rabnaa ururada sidoo kale inaysan gaabin oo ay shaqaystaan. Bulshada halkan ay qayb fadhido qaybna ay daawanayso, ayagana waxaan rabnaa inaan u sheegno hayaankan waa inoo dhaqaaqay hadduu Ilaahay yiraahdo aan u diyaar garowno doorasho. Doorashaha la wada diyaar garoobo, dadkana idin matalayana gacantiina kaga bogta hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ururada siyaasadda ee Puntland oo madaxdooda ay goobta ka hadleen ayaa qaybtood sheegay in loo baahan yahay in xukuumadda ay dhammaystirto arrimaha qabyada ah oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga, sida uu sheegay guddoomiyaha urur siyaasadeedka runta iyo cadaaladda Cismaan Gamuure.
Number 1 waxa loo baahan yahay, oo anigu soo jeedinayaa ururka iyo runta iyo cadaaladda soo jeedinaysa, in garsoorkii ina kala saar lahayn dhisano, waliba dowladda xukuumadda in maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso, koob midda sare oo hadda si ku meel gaar ah iyo galbka ugu jirtana la dhiso, guddigii garsoorkana la dhiso. Arrintaasi waxay noqonaysaa arrin kalsooni dhexdeena keenta, waxay noqonaysaa international community-ga aynu doonayno arrintan inaynu ugu garab istaagaanin in ay iyaguna kalsooni qaadaanin. Labada arrin oo muhiim ah waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa, maxkamaddii dastuuriga ahayd waa lagama maarmaan, sababtoo ah haddaynu isqabanno oo cod isku qabanno oo wax isku qabanno meeshiina kala saar lahayd weyn. Sidaa aawadeed waxaan ka codsanayaa xukuumadda inuusan mayraysi damaxrin ee xukuuma maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso. Arrintaasi ma suurageleyso cod in la bixiyo ilaa la helo meeshii loo dacwoon lahayna kala saar lahayd.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guled Saalax Barre ayaa sheegay in ay wajahayaan maalmaha soo socda cabashooyin ay u soo gudbiyaan ururada ka hor codaynta ee ku saabsan diiwaangelintii ay sameeyeen.
Caawa soo bandhignay ilaa 7 beri oo waxaa la haystaa hadduu Ilaahay mas-uulka xeerkeena uu tilmaamayo wixii cabashooyin la xiriira aanu qaban doono. Kadibna 7 beri oo waxaa jiri doona cabashooyinka go'aan looga gaari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka iyadana wixii bilsu wax ka bilowda insha allah waa furi doonaa inaan cidan laale iyo ciddii muwaadiniinta ka mid ah oo cabasho ka qabta diiwaangelinta aan soo bandhignay wixii la xiriira dadweynaha ku nool magaalooyinka ama degmooyinka oo qorsheyntu ay soo gudbisay. Qorsheynta lagala xiriiraya dhib ma lahan, laakiin annaga wixii la xiriira dadka tirada codbixinta isdiiwaangeliya oo codayaasha ah, wax laale iyo wixii la xiriira cabasho la xiriira beri laga bilaabo inoo furanta hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka cabashadaasi dhammaato, sixistu dhammaato.
Puntland oo isku dayo hore ku guuldareysatay hirgelinta nidaamka xisbiyada ayaa filaysa in markan ay ku guuleysato hirgelinta nidaamkaas, dadka isdiiwaangeliyay ayaa tirada tilmaamaysa in dumarka ay ka badan yihiin raggii isdiiwaangeliyay degmooyinkii laga sameeyey isdiiwaangelinta oo ahaa 3 degmo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halkani waa Washington. Booliska Kenya ayaa soo qabtay 2 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen afduubkii xabsa Luqmaan oo Nairobi lagu afduubay. Sidoo kale xabsa ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen. Intisaar Saalax Hussein ayaa Nairobi nooga soo dirtay warbixintan.
Waaxda dambi baarista dalka Kenya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in howlgallo ay ka sameeyeen ismaamulka Yandarua ee gobolka Bartamaha Kenya inay ku soo qabteen Xafsa Cabdi iyo Jackson oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen afduubkii 15-kii bishan loo geystay gabadh ganacsata oo lagu magacaabo Xafsa Maxamed Luqmaan, inkastoo maalmo kadib gabadhaasi la helay. Haddaba waxaanu la xiriirnay Xafsa Maxamed Luqmaan oo iyadu ah gabadha la afduubtay islamarkaana kasoo badbaaday kooxdii afduubka u haysatay. Ugu horeyna waxay ka warbixisay sida ay wax u dhaceen.
Maalin talaada aheede gabadhuba isoo wacday, waxay ugu dhahday galabta ma is arki karnaa camal, markaa shaqada ka baxday saasifaan lacagtaada kuu siib. Ana waxaan ku dhahay haye insha allah isoo mar, shaqada markay dhammaadsaftaate gabadhu waxay imaatay 5:16 anoo shaqada xirahayn, waxay dhahday moota hoos noo taagan ma i raaci kartaa. Ana waxaan ku dhahay intee meel kayoole la dhahaa, meel kayoole la dhahay ugu dhahday. Gabadha marka waa raacay, waxayna geysay kayoole, ayna geysay stoorka sheegaysa aane stoorka marka eber u ahaa waxba kuma jira. Maqribaa la gaaray, maqribaan tukaday. Markaan tukadayo iyadana waxaa way telefoon haysatee wajad garaynaysa. Waxaa marka anaga saa u fadhinaa u sheekaysanayna laba nin oo waxaa imaaday oo weyn oo ayaga dhan xirxiran dhar madmadow xiran, macalin wejiga dhan wuu u qarsana. Waxaa arkay hal mar leh qof qoorta intii qabanayo oo dhulka igu sii daay. Qoorka way itumeen, gacmaha iga xirxiraan iyo lugaha. Markay lugahii gacmaha iga xirxiraan dhahna way ii xireen. Qashina meesha yaalla soo dhast baash oo marka baawga ma aragtay la shiid baalkaasi afka igu guran. Marka mutungiga meesha yaalla biyay ka gidi, ana intaas dhan waan dareemaya laakiin waxba ma arkahay. Mutungigaa laigu dhex riday gaariga keensadeen, meesha iga qaadeen waxay igeeyeen meel kale, guryo kale oo isku dhex dhadhisan. Bis guryihi markay keeneen waxaa waaye waa iga furfuran, xaragaa igu xirxiranay, garabka iga furfuran, gacmaha iyo lugaha iga xiran, haddana waxay igu sii xireenay koolo salata ee wejiga iga xiran. Waxay dhaheen haddaa qaylisid waan ku dilayna ee aamus. Waxay dhaheen marka gurigiina yaa kaa mas-uul yaa nambarkna siina karta, nambarka abayaans. Waxay ku dhaheen walaasha inta ma joogta laakiin waa la hadli kartinaan la iidaa cidda gaarsine. Abaaya nambarkeeda iga qaateen, ayadana ma joogin markaas man dheeray joogtay.
Xafso, waxaan sidoo kale wax ka weydiinay sida ay ku suuragashay in kooxahaasi laga soo badbaadiyo iyo xogteeda sida ay booliisku ku heleen.
Axaddii aan dhahay Xafso beddelka inta ku dhiman lahayd qayli, baan qayli ilmo yariiriisaa meesha ku ciyaaray. Waxaan ku dhahay in igugu soo yeer maamooyinka xaafad, way igugu soo waceen. Waxaan ku dhahay maxaa dhaheen intii aa ku keenay, waxaan ku dhihi tuuga intii keentay ameel lagu soo xiray, talaada igu soo xireenaan dhe. Waxay dhaheen marka maanta ayaantay aan ku weydiiy, waxay dhaheen maanta axad waay, ana marka waa yaabay, marka axad maanta si ku noqoto waqtigu ila orday, ana ayada ayaga aamini waaye. Marka waxaan ku dhahay idinku wax iima qabani kartiin, dhow keyskan idinkaan idinku soo gudinaaye booliisigu ugu waca, booliisaa lagu wacay booliista. Marka meesha waa qufuleen, qufulku way jibin waaye, albaabka dhanay fujeen.
Dhinaca kale, Cumar Ibraahim oo qaraabo la ah Xafso ayaa waxa uu tilmaamay muddadii ay ka maqneed Xafso dareenkooda siduu ahaa.
Hurdi la-aan, xataa cunto la cunin, dad waxaa jirto gabarta hooyadeeda hataa cunto ay cun waysi, dhibaato weyn ana la soo darasi. Marka wixii dhibaan soo marnay ilaahay u sheegan karnaa, alxamdulilaah. Marka waxaan midi kalena markaan gabarta halnay aad iyo aadan maxaalla ii sheega un faraxnay ilaahan maxalla u mahad celinay salaatu shukri aan tukunay.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
ganacsatada suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi ayaa samaystay guddoon cusub oo bedeli doona mas-uuliyiintii hore ee guddiga ganacsatada suuqa islii oo dhowaan u geeriyooday xanuunka covid 19 munaasabad lagu caleemasaarayay xubnaha cusub ee guddigan ayaana lagu qabtay magaalada nairobi arrintan ayaana imaanaysa xilli xaafadda islii weli laga dareemayo cabsi la xiriirta afduubka gabdhaha soomaalida wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray
suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi oo beryihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen falal afduub ah oo loo geystay gabdho soomaaliyeed ayaa ganacsatada suuqaasi waxa ay mar kale boorka dib uga jafeen xubnaha guddiga ganacsatada ee suuqa islii xaaji axmed cabdulaahi yare oo loo doortay guddoomiyaha ganacsatada suuqa islii iyo ku-xigeenkiisa cabdi sheekh jeelle ayaa bedeli doona allaha u naxariistay macalin ibraahim xuseen oo horay u ahaa guddoomiyaha ganacsatada islii iyo ku-xigeenkiisii xaaji yaasiin jaamac kuwaasoo dhowaan magaalada nairobi ugu geeriyooday cudurka covid 19
laakiin ururkan ama societygan xilli fog ku safra asaasiyaashay way joogaan khalad la siiyay cidna way noo sheegayna waa dhibaata intaa dhibaata ilaanna hawl xasiya waxaa waa qoryo isu dhib ku socota annagoo qolokale baa loo yimi doonaa cid walbana meelo bay gaarsiin doontaa soomaalidu waxay ku imaadaa fulixanti imaamrog daa soomaali nahay isma boogin
xildhibaan yuusuf xasan oo laga soo doorto degmada kamakunji oo ay xaafadda isliina ka tirsan tahay oo ka hadlay horumarka ka jira xaafadda islii iyo in ganacsiga soomaalidu uu ku sii fidayo qaybaha kale ee magaalada nairobi ayaa munaasibadda sidoo kale ka sheegay in haddii ay soomaalidu isku duubnaadaan ay gaari karaan horumar midkan ka sii ballaaran
xaafaddeennu way isbedeshay howlo badan baa ka socda magaaladiinna ka noqotay dadku waxay yidhaahdeen islii waa xaafad anigu waxaan odhan lahaa marka aan halkan ka dareerno aan bedelno taas waa beled islii beled bay noqotay dhismad xoog leh hanti fara badan ummaddan ay degan tahay eebesni soomaali baa laga doortay noofku hadday waaban iska leenahay waaba xaruntii californian nin soomaali baa laga doortay waxaa shaki ku jirin islii south iyo islii section 3 doorashada dambe in soomaali laga dooranayo kelinimo iyo kala qaybin waxba kuma qabsan karno marka maanta halkan waxaad muujiseen inaan midaysannahay inaan wada jirno codka gabdhahana aan maqalno codka gabdhahana aan maqalno oo aan soo dhoweyno marka aan noqonno beesha lagu nastee lagu nagaadee wada jira nabadgalaa waxaan idiin rajaynayaa basbas barwaaqo horumar iyo guul kulligiinba
dhammaan xubnihii ganacsatada ee munaasabadda kasoo qaybgalay ayaa si weyn u soo dhoweeyey xubnaha mas-uuliyiinta cusub ee loo doortay guddiga ganacsatada suuqa islii
ururkan ama societygan aynu isugu nimid in aynu maanta u caleema saarno maamul cusub oo bedelaya maamulkeennii hore ee aada ogeydeen sharafta lahaa ee odayaasha ahaa
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay xulka biljam ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudbay wareega sideedda ee koobka qaramada yurub ee 2020 kadib markii ay garaaceen xulka bortuqaal oo isaga hor yimaadeen wareega 16-ka ee tartankaasi xulka biljam ayaana gool iyo waxba ku garaacay xulka bortuqaal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada yurub iyagoo ku guulaystay tartankii u dambeeyey ee noocan ah ee qaaraddaasi laga dhigay sannadkii 2016 goolka xulka Belgium ay guusha ku qaadeen ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Torgan Hazard, iyadoo labada xul ay soo bandhigeen ciyaar dagaal iyo isjiidjiid ku dhisan oo dadkii daawanayana ay ku caajiseen. Labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaaradda Yurub, laakiin xalay ma aysan dhicin, waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyey. Xulka Biljamka ayaa wareega sideedda kula biiraya xulka Itali oo hore ugu soo baxay, kaasoo isku aadan yihiin. Labadan xul ayaana dhammaantood soo wadabadiyey kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday. Xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxay xalay u gudbeen wareega sideedda ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareegii 16-ka. Czech ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands, waxaana ay uga badiyeen 2 gool iyo waxba, iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee Deliit. Xulka Czech Republic ayaa 2 gool ay kaga badiyeen xulka Netherlands, waxaa u kala dhaliyey xidigahooda kale ah Holas iyo Shea. Xulka Netherlands ayaa ka mid ahaa kuwii loo saadaaliyey tartankan, laakiin wax walba oo laga sheegay waxaa beenisay xulka Czech Republic oo iyagana hadda ku biiraya kooxaha wareega 8-da sii jooga. 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawa la ciyaarayaa, waxaana iska hor iman doona xulalka Croatia iyo Spain. Kulankan oo ah mid adag ayaa xulka Croatia waxaa ka maqnaan doona weeraryahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisic, kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. Ciyaarta kale ayaa u dhexaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland. Koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyey sababo la xiriira saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo xiriirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021-ka. Wararkeennii ciyaarahana waa nageynta. idaacaddii subaxnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Falastiin Axmed Iimaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The U.S. Defense Department says the military conducted airstrikes Sunday against what it says were facilities used by Iran-backed militia groups near the border between Iraq and Syria. Pentagon Press Secretary John Kirby says the militias were using the facilities to launch unmanned aerial vehicle attacks against U.S. troops in Iraq. Kirby says the U.S. military, under the direction of U.S. President Joe Biden, targeted three operational and weapons storage facilities, two in Syria, one in Iraq. It described the airstrikes as defensive, saying that they were launched in response to an ongoing series of attacks by Iran-backed groups targeting U.S. interests in Iraq. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Israeli Foreign Minister Yair Lapid met in Rome Sunday as their new governments look to turn the page on former President Donald Trump and former Prime Minister Benjamin Netanyahu, whose close alliance aggravated partisan divisions within both countries. Now, with Mr. Trump sidelined in Florida and Netanyahu leading the opposition, President Joe Biden and Prime Minister Naftali Bennett are focusing on pragmatic diplomacy rather than initiatives that risk fomenting opposition. Pyongyang residents have expressed worry over North Korea's leader Kim Jong-un becoming thinner at recent public activities, state-run television KRT reported. And the footage aired by KRT on Friday, which Reuters cannot independently verify, Pyongyang residents were seen watching a big screen on the street showing a concert which Kim and party officials attended after the meeting of the Workers' Party of Korea. This is VOA News. The UN envoy to the Middle East says shipments of Qatari-funded fuel into the Gaza Strip will resume for the first time since last month's 11-day war between Israel and Gaza's militant Hamas rulers. The move indicates a return to the informal understandings between Israel and Hamas in recent years, in which the Islamic militant group has traded calm for much-needed aid and development projects in the blockaded territory. The UN envoy says the fuel will be delivered to Gaza's sole power plant starting Monday. The Israeli military confirms the deliveries without saying who is paying for that fuel. Mexican authorities say that eight more suspects were arrested for alleged involvement in gun attacks earlier this month that killed 19 people in the northern Mexico border city of Reynosa, nearly all of whom appeared to be innocent bystanders. The arrests brought to 13 the number of people detained over the June 19th attacks that left four gunmen and 15 civilians dead. One alleged gunman was detained after being wounded during the shootings, and four others were arrested midweek. The Tamaulipas State Security Agency said Sunday that eight latest arrests included a Gulf cartel leader identified as Van Alejandro N. or Jorge Avan N., alias La Vaca. Prosecutors have said that the attacker sought to terrorize the population as part of a campaign to take control of Reynosa. At least seven people were killed, more than 50 people injured in an explosion in the Bangladeshi capital late Sunday. The cause of the blast, which occurred on the ground floor of a three-story building on a busy street, it was not immediately known. Families of the missing have visited the scene of the Florida condo building collapse. The visit on Sunday took place as rescuers continued digging through the mound of rubble and clinging to hope that someone could still be alive somewhere under the broken concrete and twisted metal. The death toll rose by four people to a total of nine, but almost full days of search and rescue efforts. There were more than 150 people remaining missing in Surfside. No one has been pulled alive from the pile since Thursday, hours after the collapse. Mainstream candidates delivered stinging setbacks to the anti-immigration far-right in regional elections in France. Far-right National Rally Party failed to win control of a region for the first time. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, June the 28th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. Security officials in central Somalia said that dozens were killed after militants attacked a small town in Mudug region early yesterday.
That explosion in the early hours of the morning creates havoc and confusion, and then they start firing shots.
Harun Maruf of the VOA Somali service. In Zimbabwe, Senate is pushing to lower the minimum age for access to contraception and reproductive health services without parental or adult consent. And the East African Legislative Assembly is threatening to sue the community over continued visa charges of citizens in East Africa.
If the council of the minister are not serious in this matter, we are going to sue the community. And the law are very clear. It is a violation of the treaty, and it is a violation also for the common market protocol.
Kim Guy is a lawmaker from South Sudan. We have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. And for our top story, we go to Somalia, where security officials in the central part of the country say that dozens were killed after militants attacked a small town in Mudug region early Sunday. Local officials told VOA that at least 30 people from both sides were killed, including civilian residents who were caught in the crossfire. But as we have seen in the past attacks, both sides are often quick to claim victory or dispute claims of victory by the other side, which makes it difficult to verify some of the information coming from the areas under attack. For more on how Sunday's attack was carried out and how information warfare is deployed by the militant group, I'm joined by VOA Somali Service Editor Harun Maruf.
Well, Al-Shabaab has been carrying out this kind of attacks. These are markedly distinctive Al-Shabaab attacks. They start with a vehicle filled with explosives called Vibert that's detonated at the target area. And then that explosion in the early hours of the morning creates havoc and confusion. And then they start firing shots from all corners in order to create a deadly situation. This is the modus operandi. This is how they carried out the attack on Kenya military base in Somalia in El Ade in 2016, which left up to 140 soldiers killed. This is how they carried out number of attacks against the African Union forces and Somali forces throughout South Central Somalia.
Okay. Now, both sides have always aimed some sort of victory after these attacks. And in this case, the regional minister of information was vague, a little vague on the details of the attack, instead saying that hundreds of militants, quote, have, many of them have not returned alive. How are both sides, especially the government side, controlling this kind of information related to the conflict?
Well, both sides are trying to control the type of information. They want to be strategic. The Somali government do have a number of media outlets, a television, a radio, and very strong social media presence. They also have their own journalists embedded with the government soldiers. But the area that the attack took place today is very remote. I doubt there were any journalists embedded with the regional forces there. So what they have been doing, Al-Shabaab as well as the government, is to put out the story as well, as early as possible so that they can frame themselves as the most reliable source or side on the ground. Al-Shabaab do have their own very sophisticated media websites, social media, as well as so-called journalists who travel with the militants, so that they record their attacks. And these are the videos and the images they eventually use either to display the effect and the deadliness of their attacks, as well as to attract more recruits. So both sides have been using media in order to really frame the message that's coming out from the area that the attack took place. And because of the lack of presence and the impossibility for any independent journalists to go to these remote areas, The only other independent information comes from citizen journalists and also local elders and local community leaders. But often this is very difficult because either Al-Shabaab turns off the communication networks. Often it's Al-Shabaab that turns off the communication network. So it's very difficult sometimes to verify what is fact from what is false and propaganda. Mm. So this media war has been taking place for a long time in Somalia, where the international media and the independent media are so far away from the front lines where the action is taking place, and each side is trying to frame the message and trying to influence the international opinion.
That was VOA Somali Service Editor Haroon Maruf. As Uganda grapples with what some say is the third wave of the COVID-19 pandemic, entrepreneurs in the country are complaining that the new lockdown imposed to curtail the spread of COVID-19 is having a high toll on their businesses. One analyst says that the lockdown could have negative consequences on the macro economy unless the government intervenes. Reporter Mugume Davis Erguakarinji has more from Kampala.
On a normal working day, Kabalagala, a Kampala suburb, is a beehive of activities, but not today. Only a handful of shops are open after the government imposed the new lockdown in an effort to curb the new wave of COVID-19 in the country.
I'm selling these days like 300 liters instead of 600 I used to sell. 200, it has declined due to this pandemic. People are at home, they are not buying anything. So people are suffering, really. We have suffered.
Father of four, George Kakunguru, deals in dairy products. He says sales have dropped by hopping 50% since the new lockdown was imposed. Kakunguru says he now cannot afford basic necessities such as electricity bills and a balanced diet for his family. Mother of two, Claire Mirembe, who deals in clothes, says he walks miles each day to work but usually earns nothing by the end of the day.
Because you can come here and sit and get nothing out of it. Yeah, we've come some days, especially at the start of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, you come here and sit, probably. No one comes to buy. Yeah. So you just go back, walk home, and there is nothing to eat at home, and your kids just look at you like, yeah.
Another challenge for Mirembe, she says, is that she cannot access new stock since supply shops are also closed. The two say they are now worried, not only for their families, but because they may not be able to pay rent for their shops. Jenny Nalunga, the director of Southern and East African Trade Information and Negotiation Institute, OCATINI, a non-government organization that works to promote trade, says the new lockdown will have adverse effects on the economy.
Some businesses hadn't yet recovered from the first lockdown, and some of the businesses had received loans. Others, from various sources, they had got loans to resuscitate their businesses. So now they are in real, real trouble. It should also be noted that the cost of living has gone up. Cost of services, especially the medical, has gone up. So most people are just eating their capital.
Nalunga says the government should help business people by availing them with affordable loans when the lockdown ends. With more than 1,200 people presently admitted in various private and public hospitals, this past Friday, the government dedicated the country to national prayers. Uganda's President Yoweri Kaguta Museveni, quoting the New Testament's book of Luke, justified the lockdown. He said it is meant to ensure people are adhering to social distance.
The lepers who came and met Jesus and shouted to Jesus, said, "Master, have mercy on us." It is in the Bible how you avoid sickness. They stood far and shouted because that society, although they didn't have the medicine for leprosy, they knew how to avoid it.
The government recently announced they will wire some financial assistance to the very vulnerable people using mobile phones. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
Zimbabwe Senate is pushing to lower the minimum age for access to contraception and reproductive health services without parental or adult consent. Adi Gondo gives us more on this story.
Following recommendation from the advocacy core team and the Parliamentary Committee on Health and Childcare, the Senate Committee on HIV/AIDS wants to drop the age limit from 18 to 12, noting that consensual sex between age 12 and 16 is not penalized. Civil society organizations working with adolescent girls and young women say they are vulnerable to pregnancy, unsafe abortions, and sexually transmitted diseases. The Senate recommendations have sparked heated debate that reflects cultural and religious biases. Sinatra Nyati, the regional manager for the National AIDS Council, calls for a different approach to dealing with at-risk adolescents.
Giving them contraceptives, I don't think we are solving any situation. What we need is to protect the girl child. I also believe that in this generation, contraceptives are available both in the public and also in the private. So if really a girl child needs contraceptives, they know where to get them. What we also need to do is maybe to have youth-friendly services where a girl child who really needs contraceptives should go to those youth-friendly services and access the services. But I don't think that even if we are going to give them contraceptives, there won't be unplanned pregnancies, and also that there won't be any abortions and STIs.
Nyati believes the issue requires a more multi-pronged approach encompassing religious and cultural institutions rather than a one-size-fits-all.
What is critical for me is let's educate our community, and also let's talk about the good morals in our community where we need to protect the girl child. Because if you're saying we're going to give them contraceptives, the girl child, they come in different categories. Some have not started indulging sex, which is a majority of those girls. So what are we saying if you're going to give them contraceptives for those that have not started? As we talk about this subject, let's be mindful that the girl child is not homogeneous.
Some civic organizations point to figures showing about 7% of females ages 15 to 24 have AIDS, and that one in every six teenagers, representing 17%, have given birth. AIDS advocate Taurai Nyondo believes the measure is not necessarily the solution.
It also becomes important that we come up with a very clear program to address issues of utilization and uptake. But also, you know, we need evidence to demonstrate that you know, if we are to increase access to even children as young as 18 years, is it going to the rates of teenage pregnancies?
If we were dealing with the age of consent, our informed view says we actually need to raise it from 16 to 18, because it is our appreciation that our young people must delay as much as possible to be involved in sexual activities. Instead, they must be given enough space and time to be kids.
The debate is set to continue raging in a country where traditional cultural and religious values still hold sway. Reporting for VOA, this is Adi Gondo in Bulawayo, Zimbabwe.
You're listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm Jackson Vunganyi. The East African Legislative Assembly is threatening to sue the community over continued visa charges of citizens in East Africa. The Assembly says that visa charges are a violation of the treaty establishing the East African Community. Moses Havyarimana reports from Arusha.
Kalole Santo is one of the businesswomen in South Sudan. The country joined the East African Community in 2016 and had signed the Common Market Protocol that allows free movement of goods and persons. Kakule says that visa charges raised the cost of doing business in between Uganda and South Sudan.
If you want to go to Uganda, like you go and purchase your goods and come back, you want to take another trip, the first thing that comes to your mind is the visa at the border. The situation in the country right now, it does not favor everyone. Most of us are really suffering, and to get that $50 is not an easy thing.
Article 7 of the treaty establishing the East African Community indicates that the principal objective is the establishment of the export-oriented economy for the partner states, in which there shall be free movement of goods, persons, labor, services, capital, information and technology. Kim Guy is a lawmaker from South Sudan.
Same now, South Sudan, who are coming in Uganda and Kenya. Come on, you start. One person are coming with like five family or six family. They charge him $300. So this is issue that we cannot move like that in our community. Therefore, we agree that if the council of the minister are not serious in this matter, we are going to sue the community And the law are very clear. It is a violation of the treaty, and it is a violation also for the common market protocol.
Despite the chairman of the Heads of State Summit, President Uhuru Kenyatta, promising on reciprocity to waive visa charges on the South Sudanese, who are the only nationals in East Africa to be charged for visa, nothing has been done to date. Fred Mukasambide is a lawmaker from Uganda.
I think going to court will solve much in such a way that we shall interpret all of the substantive documents that are arranged in tandem with the treaty as whether or not they reflect the Article 5 of the treaty that creates the objective reasons that made it a logical necessity now for the six countries to cooperate.
Article 5 of the treaty stipulates that the objectives of the community aimed at widening and deepening cooperation among the partner states, that includes common market protocol that allows the free movement of goods and people. Rwanda, Burundi and Tanzania are the only countries that don't charge visa fees for South Sudan, while South Sudan charges Burundi, Kenya and Uganda, while work permit fees are still charged on the reciprocity basis. Moses Havyarimana, VOA Africa, Arusha, Tanzania.
The Kenyan government, in collaboration with UNICEF and other partners, has begun a 10-day rollout of measles and rubella vaccination campaign in 22 counties that were identified as high-risk areas at a cost of $8 million. The campaign follows a measles outbreak reported in some parts of the country early this month. Atieno Odhiambo reports from Nairobi.
Measles is a viral disease and a common cause of death among children under 5 years. Despite the availability of a safe and effective vaccine, the virus has been reported in some parts of Kenya following a risk assessment that was conducted in the country with the support of the World Health Organization in June, following a massive increase in susceptible cases from 648,000 in 2017 to 2.1 million in 2020. The Health Ministry cautions against a looming measles outbreak if action is not taken soon. Dr. Rose Jalango is an immunization officer in Kenya.
So basically means that more children, there are more counties that are reporting outbreaks, and the 2 million children that we talked about are actually at risk of getting measles rubella disease. So in 2021, if we don't do anything, we are actually sitting on a disaster.
Speaking from Nairobi late last week during the vaccination campaign launch, Chief Administrative Secretary for Health, Dr. Mercy Mwangangi, appealed to the government to mobilize resources to support immunization services at all levels and also sensitize their respective communities to go for the vaccination. World Health Organization representative to Kenya, Dr. Rudy Eggers, said that despite the good progress made so far, Kenya has continued to experience measles outbreaks since the last nationwide measles rubella vaccination in 2016. He added that no child should suffer from measles while there is an effective vaccine.
Vaccination against measles will protect children from this debilitating disease, which is one of the leading causes of death among children less than 5 years old.
According to the government's schedule, the measles vaccination campaign will run for 10 days to June 5th and targets to reach about 3.5 million children aged between 9 months to 5 years in the 22 identified high-risk counties. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa in Nairobi, Kenya.
And let's go to the Gambia, where the mayor of Banjul has been sued alongside the country's election commission and Gambia's attorney general and minister of justice after being accused of issuing attestation documentation for voter cards applicants ahead of the country's December 4th, 2021 elections. The lawsuit has been filed before the High Court in Banjul by Gambia's civil society organizations. Reporter Pandey Mbai has been following this story and files his report from Raleigh, North Carolina.
The lawsuit was filed by Gambia's civil society organizations, the Center for Research and Policy Development, Gambia Participates, and Abdul Aziz Gay, a local councillor for the city of Banjul. The plaintiffs argue that it is unlawful for the Banjul mayor to issue attestations for the residents of Banjul to obtain voters' cards while citing the Election Act, which they said has been violated by the mayor and the Independent Electoral Commission, IEC. Saleh Utal is the president of the Gambia Bar Association.
I personally believe that based on the law, the mayor doesn't have the power to give attestation for the purpose of voter registration. Neither does the IEC have the power to give that power to the mayor. And when this happened, as civil society, we raised with the IEC from the onset, but they ignored us and rely on some, I think, Section 127, which they think they say purportedly gives them the power to do that.
The mayor, Rohim Malik Law, was authorized by the IEC to attest voters. The IEC has also defended the move, saying that there is nothing illegal for the mayor to attest voters.
So for me, it's a rule of law issue because the law governs. We live in a democracy and every action, every state institution, the action must be in line with the law. And the law is very clear. It says an alcalde and a chief. It did not say mayor. It excludes mayor. So I cannot understand for the life of me what is the basis of the mayor granting an attestation when the law clearly states who can do it. And for me, my biggest disappointment is that IEC, being an independent institution established by the Constitution.
The plaintiffs are now asking the court to issue a declaration that the actions of the mayor and the IEC are in total contravention of the Election Act. They are also asking the court to issue an order coercing the decision of the IEC to bestow upon the mayor of Banjul the power and authority to issue attestations to the consequence of Banjul. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting.
And as we come to the end of our show, let's head to Abuja, where Samson Omari brings us the latest in sports on the continent. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with the CAF Confederations Cup as JS Kabylie booked their spot in the final of the 2020-2021 CAF Confederations Cup with a 3-0 win to qualify 5-1 on aggregate over Cameroon champions Cotton Sport at the Stade du 5 July 1962 in Algiers on Sunday evening. The Algerians made light work of their opponents over two legs, and victory on home soil secured a fourth win over Cotton Sport for the Canaries in this season's competition alone, having beaten the Cameroonian outfit home and away in the group stages. In the other semi-finals, Raja Casablanca of Morocco beat Pyramids FC of Egypt 5-4 on penalties after the first leg ended in a goalless draw to book their spot in the 2020-2021 CAF Confederations Cup final at the Stade Mohamed V on Sunday evening. JS Kabylie will face Raja Casablanca in this season's final in Cotonou, Benin Republic on the 10th of July. In the CAF Champions League, record 9-time winners and Egyptian giants Al Hakli will square up against South Africa's Kaizer Chiefs in the final of the CAF Champions League after they defeated Osporons to Tunis 3-0 and 4-0 on aggregate at the Al Salam Stadium in Cairo on Saturday night. Pitso Matsumane, the South African coach of Al Hakli, says they are still one win away from defending their title.
I'm happy if we can give the 10th title to Ali. I'll be very, very happy to do that. And it's an honor for me. But we should keep our feet on the ground. We haven't won the Champions League. We are one step, only last step to win it. And I hope we focus, we concentrate, and inshallah, God will help us, we win it.
For Kaizer Chiefs, they are reaching the CAF Champions League for the very first time in their history after they fought hard to secure a goalless draw to earn for themselves a narrow 1-0 aggregate triumph over Wydad Casablanca in Johannesburg. Arthur Zewane is the interim Kaizer Chiefs coach.
It has always been our dream, since when I was a player, before I became a coach, that we want to win this. And hopefully the men above will give us that strength even in the final. And through all these years, it's been tough. It's never been easy for us, but because we believe that, as long as we love one another, support each other, and be there for one another each and every time, even when chips are down. That's what the team taught us.
This year's finals will be a one-legged fixture set for 17th of July at the Stade Mohamed V in Casablanca. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this Monday, June the 28th edition of Daybreak Africa. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English to Africa service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm Jackson Vunganyi.